Please Gande.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 lwezi-2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Operation Dudula ikhumulisa abesonto yesipostoli abadabuka eZimbabwe impahla zesonto zitshiswe kwele South Africa.
Akushe mafananisa iye uNkulunkulu akekho eZimbabwe useSouth Africa, damn it. Ya uNkulunkulu useSouth Africa, eZimbabwe uNkulunkulu akekho, nisijwayela kabi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi aqakathekileyo ngesimo sesizwe, i-State of the Union, kusasa. Kambe kukhona ukubambekayo aza kutsho na?
Into eqakathekileyo ngesikhathi sama-State of the Nation, umongameli welizwe abe yi-inspiration eye-economic growth, infrastructure development, lani.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS isisole amazwi omqondisi wezokwethulwa kwembiko kugatsha lwezemfundo umnumzana Tawungana Ndoro, osole linhlanganiso esithi isebenzelana lenhlanganiso zangentshonalanga.
Thina njenge-Amalgamated Rural Teachers Union kuse-ATUS inkulumo yakhe ayikhulumayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ikhumulise abesonto yesipostoli impahla zesonto zatshiswa kwele South Africa ngempela sonto. Amakholwa la njengenhlala yenza bayabuthana phansi kwezihlahla behlabela bekhuleka begqoke izambatho ezimhlophe, abanye belezi luhlaza okwesibhakabhaka. Emfanekisweni kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana, abantu okuthiwa ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula babonakala behlukuluza amapostoli la, bebabamba ngamandla ukuthi bakhumule impahla zabo bazitshise. Omunye uzwakala ebuza ukuthi bafika njani kwele South Africa amapostoli la. Ngemva kwalokho ezwakale esesithi uMandela wabalethayo sowafa. Ngesizwe obesukusenzakala khona le kwele South Africa.
Kuyasha, kuyasha, bizani fire brigade! Kuyasha, 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 kuyasha! Akushe, mafananisa iye! uNkulunkulu akekho eZimbabwe useSouth Africa, damn it! Ya uNkulunkulu useSouth Africa, eZimbabwe uNkulunkulu akekho, nisijwayela kabi.
Uyaphi ekhaya?
Sondela, sondela.
Uzophila.
Hayi bayendo.
Usho la.
Lapho lesikhaha lesi.
Ya.
Uzwe kanjani la?
La.
Yini kulethe la?
Umbalo thizani.
All right.
All right.
Come on. Siyo nyako umprayi.
All right.
Unyako mfanyu.
Bukani. Kwanzana.
Ay.
Ora.
Agenzela.
Ora.
Ay, agai kipa ibege pansi tibon. Agai kip.
Ay, maskoni tarteni. Kami chanti.
Kami chanti.
Zala.
Ufundi som kubu.
Wazala.
Ay, ite ni chele. Wazala, wazala.
Nima la.
Agenda chanti. Nima
la. Nima la.
Nima la. Nima la. Nima
la. Nima la. Nima la. Nima la. Nima
la. Nima la.
Nima la. Nima la. Nima la. Nima la. Nima la.
Why you put it?
So I don't know that now.
Why are you saying
it? You're playing on my face after the court.
I'm going to go to which Monday. I'll say,
hey, I'm going to go to my man. 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 I'm going to
go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go
to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man.
I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. I'm going to go to my man. diaspora, I diaspora vote bazayifaka yini ngenye into ezonceda ukuthi iZimbabwe iphumelele phambili ngoba makule freedom of expression umuntu wonke evota ovela eZimbabwe isizalo seZimbabwe lati sifaka ama opinions ethu kunceda ukuthi ma ule voice yakho le vote yakho uyakwanisa lawe ukufaka iparty noma ibandla olifunayo and then lakho kuya kunceda ukuthi uthumezele lawe izimadlanyana ezincedisa ukuthi i-economy iphumelele with all the infrastructure landline okuyabe kukhulunywe khonapho ku-state of the nation. So mina melele ukubona ukuthi kuzakhulunywa ngani ngoba izinto ezimisa ilizwe lethu zincinci i-human rights diaspora vote le freedom of expression lani yikho esikukhangelele khona ku-state of the nation kusasa. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS isisole amazwi omqondisi wozokwethulwa kwembiko kugatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro usole inhlanganiso esithi isebenzelana lenhlanganiso zamazwe angentshonalanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Robson Jere uthi uNdoro ukhanya ekhathazwa ukuthi inhlanganiso ye-ATUS isikhula masinyane okwenza ukulwela ilungelo lamatitshala kube lula, yikho uhulumende esephathekile ngokwenzakala kunhlanganiso ye-ATUS. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sakubona ntateli Chris Kanti, kuyahlekisa kuphinde kucasule okunye ukuzwa inkulumo okukhulunywa ngabondoro. Kodwa ke thina njenge-Amalgamated Rural Teachers Union akusethusi inkulumo yakhe ayikhulumayo. Sibheka kakhulu ukuthi bona kathesi uNdoro isikhulumeli sabahlukumezi bezisebenzi, vele kumele akhulume njalo. UNdoro isikhulumeli somqhathi ongathandi izisebenzi zakhe, isikhulumeli sikahulumende onganakiyo imfundo yabantwana lelizwe jikelele. I-ATUS-i la malunga ayo kabazange bavizwe nguhulumende ukuthi bavumbe i-ATUS-i kumbe bajoyine i-ATUS-i. Kwavela kibo ezinhliziyweni zabo, balandela isisekelo sombuso u-Section 65. Ngokunjalo yikho okwenza ubone uhulumende lomkhathi besethuswa i-ATUS-i. Esingakucebisa uNdoro labanye abamthumayo bonaba yokuthi i-ATUS-i iyakhula. Imisebenzi ye-ATUS-i ibonwa nguye wonke umuntu, ibonwa nguye wonke umbalisi. Ngokunjalo ayisoze yethuswa, isiphamaso esizama ukwakhiwa, isiphamaso esizama ukusetshenziswa ukubulala amalungelo ezisebenzi kusetshenziswa igama elithi Teachers for ED. Abanikazi lala bangalaziyo ukuthi lichoni, ngoba abanye ungababuza bazakutshela ukuthi Teachers for ED ukuthi Teachers for Economic Development, abanye bekutshela ukuthi kuthi Teachers for Emerson Delivers. Ngezinye indlela kusasengamadlwana lapho abantwana bathi bayapheka khona bebumba udaka ngomthambiso. I-ATUS-i yakubunjwa daka ngomthambiso, kuyaphekwa ngempuphu yembiza ngomlilo bodolivu lisazovuthwa and liyagaywa umlilo ukhona.
Lo ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-H Metro libika ukuba kulomunye umama welokithi lezengeza othiwa ngugogo Mahlahla obevalele indodana yakhe okweminyaka elithumi lane 14 years. UGrant Mahlahla wethulwe ephahleni lwesiling ngamapholisa encedisana lezakhamizi. Obunye okumangalisa abantu ukuthi ugogo lo wafelwa umkakhe ngeviki edluleyo wahlala lesidumbu sakhe okwamalanga amahlanu engakabiki emapholiseni isidumbu saze sawonakala. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulomunye ubaba othiwa nguNkomithi James Dube oseleminyaka elithumi lanye 11 esesibhedlela seBinga District Hospital lapho ayelatshwa khona amanxeba awathola kungozi yemota. UDube wayesebenza engadini yesibhedlela sona leso asesale khona yonke iminyaka le. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele msakazi basakazi bami abahle labalaleli bethu bonke nje abakwa Studio 7. Msakazi, le ndaba leyo ukuthi ingane encane nje seziyakhulelwa abantwana abancane inzima yona basithi siyalandelisisa kahle kahle. Ngimzwile laphana umama Mathuthu uyakhuluma umama Mathuthu kodwa mina ngokwami nje ngibona usuke ayike ngaphezulu ngoba okufanele akwenze umama Mathuthu kufanele akukuzele la kubomama ukuthi hayi omama kufanele benze kahle kudliwe endlini kusuthwe ukwenzela ukuthi labo baba labo esibasho labo hayi bonke baba labo abasuka besuka sebona ingane encane bezibona njabo omakoti omama basendlini babo bayeke ukwenza umkhuba leyo. Asiqhuquzeleni konke nje msakazi konke umama Mathuthu angayikhi nje eceleni ayikhe nganye siye kwenisayidi asiyikheni yonke indawo kuquzeleni sinqande lolu bhubhane lolu esifuna ukungena iy'ngane zethu ziyincane seziba ney'ngane. Hhayi msakazane, hhayi lena ayibekezeleki ayibekezeleki kodwa-ke ma siba silokhu sinqanda eceleni iyosala lokhu iqhubeka msakazi asinqande nje wonke amasayi qhubeka. Mama Mathuthu, hayi mama Mathuthu, ivoice yakho inhle kakhulu mama Mathuthu. Asiqhuquzeleni nje konke wonke amasayidi nje labo mama benze kahle izinto kwenza ukuthi obaba nabo baziphathe kahle kodwa angisho ukuthi bobaba sengingabona iy'ngane zemjabo njaba khosikazi ena cha ingane ingane na 8 years ibe nengane. Hayi kuhayi
salubonani salubonani kustudio 7 sicela elithi ngiyabiza likhuluma lapha ngomdlalo lesekhathaye World Cup besicela nje lisiyenzele ukuthi lisithele ukuthi li-announce nje ukuthi ngosuku olulandelayo kuzabe kulawaphi ama-countries adlalayo njani ku-local time ngapha siyabe siwabona sikwana sikwabona sikhathi bani ngoba ukukhuluma nje kuphela kwesesikhathi thina abanye asisakwazi lapho esikhona ukuthi adlala sikhathi bani ngoba ama-programs akhona ngasiwathola so wonke umuntu owatholileyo besicela nje ukuthi lisifakele ukuthi local time kube isikhathi esingapha engekhaya eZimbabwe sebe sokukhona sikwabona ngasiphi isikhathi. Siyabonga.
Hawu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula le-audio ma ingafundwa. Yebo siyazizwa news ezinhle eziphuma ku-Studio 7. Yebo nabantu be-ZANU PF bethi Zimbabwe yatshintsha. Bengicela like lingibuzele bona be-ZANU PF ukuthi if bengakhontinua bewine njengoba abantu abaningi sebengasekho elizweni bengaphandle bazimiselani laba abantu abagcwele emazweni babavulela iphi imisebenzi ngoba sasizo kule misebenzi yiphi imisebenzi engaba khona yini abafisa ukuthi basinikeze yona singabuya sisuke emazweni sizosebenza njengalokho kuthiwa yiZimbabwe ikhona na imisebenzi abayi-creator esingakhona ukuthi sibuye sokuthi ci sisebenze.
Linjani Studio 7, igama ngumubharathi ebulini ma-West. Thanda ukukhuluma kabanzi ngepolitiki yeZimbabwe ngomkhonomi kakhulu osugugudekile ngempela. Abantu bayahlupheka, abantu siyahlupheka kule lizwe and into engiyibonayo mina mbonzi politics zasiza ngoba siyahambila ama elections ayezadlula kodwa abantu basele behlupheka irrespective ukuthi usupporta liphi vandla oro supporta leli wini leyo mawuphansi uyahlupheka njengalaba abayivandla eli opposition elidliweyo labe lizihluphekela lonke so yini thina abantu bezimbabwe esingabambana kungani kungelani ukuthi ngebandla liphile epolitiki zami ukuthi silungise inkinga zelelizwe ngoba ipolitiki angeke sisize ipolitiki ivele izafaka ebunzimeni kusidlala ababa phezulu kuphela ama-principals akhona lalaba ababasupportayo phezulu then the rest ama-supporters amaphathi wonke siyabe sisihluphekela sonke asazi madoda kunzima izawina izana obvious 2023 but njengoba ehlale wina kuzange kutshintshe lutho sizasala sihlupheka lalaba abayisupportayo bazawe behlupheka nabo ngoba isikhulu fiza silanda ukuthi ngezanuphefu mangena esitola kuloo ndaba ukuthi ngezanuphefu kumbe ngaliphi ibandla into zikudulela sonke makati transport ayilanda ukuthi ngaliphi ibandla so mazimbabweni asizameni ukuthola i-solution sibambene sonke sizame ukulungisa leli lizwe ngoba vele sisazohlupheka ngasigqoka isikhipha sitshone sishayise isilogan but at the end of the day sizabuncedisa lowo muntu ofuna ukungena esikhundleni from uku-MP kusiya phezulu babadlayo ukhansela silawo bayahluphekela abezani sibi bayahluphekela ukhansela izicathulo zitshekile but izakutshela ukuthi funa ukulungisa ilizwe hayi madoda
basakazi bethu sorry ndingixolela kanjalo angikufaka ama-rekhodi ebe mabili kulenye into efike kimi lapha ngithole enewsing laku-studio 7 ngutholile yabona uhulumende labahlali baleli lizwe bala lapha balephutha khona into le yokumithiswa kwabantwana be-80s le into le mna ngqambona ngakuthi uhulumende loku into uyazama ukuthi kufihlwe kungabi yi-public lokhu ngoba zwanini ngani ngisho njalo abantwana abaleminyaka edlula 80 bengakwathole 8 years umithi wazala umntwana ophilayo laba abadlula 8 abasesabika abasakwesaba kwinto lokhuya ngoba bhekanda bona babe-8 ngakho sobowathi retio wayemangala babonakala sebelesi yisu abahlala labo sebemangala kathi kuyini koloku kumenze benje sebemsesibhedlela udokotela efike ethi yisisu bona bodwa sebemdebe retio kabakhulumi khangela nini ingozi yakhona so abantwana bazabona sebelelungelo lokukhomba abama-10, 12, 13, 14, 15 babona sokulilungelo ukukhomba ezibeyongibesiza ukuthi abangaphansi kwe-10 bakwanisa ukuba labantwana yinto efanti ifihlwe le into efanti ifihlwe kuzothi lalaba ababarephayo futhi bebotshela idilikajele ukuze ungacabanga ukuthi umntwalo ngamrepha mangalele ngizayehlala idilikajele abazakuza kubangcono nto lokhu kulokube lokho sikukhuluma so sikukhuluma kakhulu kungangena ku-social media laku-radio kumbe laku-TV kuyingozi emangalisa kungangcono nto yokukhulunye kumaphephandaba amaphephandaba angcono ababangaka abantu abayathengayo ababangaka abantu ababalayo futhi kambonye ngona lamagama bezama sibili ukuthi abantu asikubonisa yena ukuthi kuyingozi lokhu akusiyonto elula
sihlabingelele emsakazweni sibonga lo msebenzi elisiphathele wona singajabula kakhulu uma ngathiwa ujob sikhala ngaphuma entelongweni ngoba icala aliboshelweyo asiliboni sidalwa ngoba ngathi kahle kahle alikho ngoba akekho umuntu ongavuma ukuthi ebulalelwe umfo wabo isitha sakhe simbulalele lo mfo wabo sibuye esililweni ojob sikhala babesala ukuthi abantu bezani bazofunani esililweni sikamoblessing bona abantu bezani besiyofunani ngoba bayazi bona baphethe ilizwe lonke kunye lomthetho kunye lamajaji yikho babesiya khona bethemba ukuthi bengabaxotsha labo job scala yibo bazajika babotshwe namanje umuntu wabulala umoblasting yangqashangqasha kabotshwanga kuze kube yimanje so ojob scala babebotshela iqiniso ukuthi akukho umuntu ongavuma ukuthi efelwe ngumfo wabo ebulewe ngumuntu bazana lowo muntu ombulele abuye futhi esililweni ngubani ongakuvuma lokhu ukuthi ethi kabuye ezokothamela naye lowo muntu obulele umfo wabo babekhuluma amaqiniso ukuthi umuntu obulela umfowethu asimfuni la babaye bababotshwayo futhi iqiniso alikho kuleli lizwe silonge saphethe izanu PF come next year abantu bavote nje ngobuningi babo bevotele TCC nje izanu PF iphume nje embusweni ke maybe mhlawumbe abantu bezimbabwe ngeke bekubone ukuthula okungcono kulalokhu ukuthi kubotshwe umuntu onecala onganacala engabi lazi ijele manje umuntu ongalacala esuyehlala ejele 5 months chaza ukuthinge lokhu kuleli lizwe i-judiciary system yakulalizwe ayiselakho ukuthi ungayithemba ukuthi ma ungelacala ngekubotshwe as long uma usupport into engasiyona izani futhi ungafele ejele noma kunini siyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli zibe mfitshane ke elisipha khona lingakhulumi lidlulise ama-2 kumbe 3 minutes. Siyabonga.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyami indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lize izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Ngesikhangele impumela imidlalo yenguqu yeWorld Cup edlalwe kwele Qatar izolo. England 6, Iran 2. Iqembu leMelika libe nguchiki lobhanqa leWales 1-1. Kuthi eleSenegal lachaywa 0-2 ngeleNetherlands. Iqembu leArgentina likhangelelwe ukudibana leSaudi Arabia lamuhla kumidlalo yakuqala ngesikhathi sika 12 emini. Njalo umdlalo oludumo uLionel Messi weArgentina ukhangelelwe ukuphatheka kulomdlalo owehlandla lika Group C. Eminye njalo imidlalo ezaqutshwa namuhla ngephakathi kweleMexico lePoland ku Group C, Denmark leTunisia kanye leFrance leAustralia ku Group D. Ukuze sizwe okuningi ngale imidlalo kanye lokuqakatheka kwedluleyo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo Abel Khumalo, ingcwethi ecubungula ezemidlalo.
Esikhangelele iArgentina ezidlala neSaudi Arabia, vele nje hayi akubuzwa lutho lapho iArgentina izonqoba. Umdlalo ongathi ungasinika inkinga kuphela esingawaziyo ukuthi ungaphuma kanjani ngweDenmark idlala neTunisia. Kuze kuthi noweMexico idlala nePoland. Mexico ingathi ayidlale kahle nje. Ngibona nje kuma qualifying rounds ayo ukuthi hayi lingathi ayikho kahle. Then bese kuzobuya oyeFrance ozoqala ngo-9 African time idlala neAustralia. Hayi France ngibona ngathi izonqoba. Engakusho ukuthi nje iArgentina neFrance yoswa khona ukuthi angaphuma namaphuzu. Then eminye le imidlalo ngaba ngama-draw.
Ungathini ngemidlalo edluleyo ikakhulu sikhangela lapho eMelika ebelidlala khona izolo?
Umdlalo weAmerica neWales umdlalo wemnandi kakhulu, awemnandi kakhulu. Esibone khona iAmerica dominator ngefirst half. Yaze yaphela ifirst half bedlala kakhulu iAmerica, kuthe ngesecond half babuya sebelungisisa amaphutha abantu amaplayers eWales. Labamnandi igame kakhulu baze bagcina bethole ipenalty ehlehle ngu-Gareth Bale okwenze umdlalo waphela oyi-1-1. Hayi kodwa umdlalo bomnandi kakhulu kakhulu.
Singathi ilizwe leQatar liqoqe kuhle yini, lihlela kuhle yini imidlalo le?
Kusukela imidlalo lokuqalileyo hayi kuyabukeka. Kuyabukeka kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Ungabheka leli lizwe bebelicriticize ukuthi bekungafananga lost i-World Cup. Kodwa hayi bababonisile ukuthi i-World Cup ingahostwa noma yiliphi ilizwe. Kuhle kakhulu, kusmart. Akulayo nto engathi ayijabulisi. Njalo imidlalo esidlaliwe idlalwe kahle kakhulu. So siyaqhubeka sibuka le midlalo ebuyayo. Kodwa nje into engayisho ukuthi hayi imidlalo esidlaliwe kudlalwe kahle kakhulu.
Ungasipha umbono wakho ngemidlalo edluleyo lokuthi kuyini okumqoka ngempumela yayo?
Imidlalo ebemqoka kakhulu yiyo lo eQatar, eQuito. inoma nje besifuna ukuthi ngabe yona le ikhatha njengaba ama host okudlalelwa khona imidlalo World Cup ukuthi banganqoba, kodwa i-Ecuador ivele yawuthatha yawufaka ezingeni labo ukuthi bawunqobe, benjalo bawunqoba ukusinike elinye ithemba lokuthi mhlawumbe nabo abe-Ecuador bangaba ngamanye amazwe aphezulu abuya ngale South America. Kwese kuzobuya laba abafana be-Europe abe-England abaka-Queen bone beshaye Iran ngo-6-2. Vele besikubhekelele lokhu ukuthi hayi vele abafana baka-Queen nabo bafuna ukuthi lo nyaka ba-advance bazi bayifika maybe kuma-quarter finals kumbe kuma-semifinal. So kuzobuya lo Senegal. Senegal besibhekelele ukuthi nje izosenza.
Hayi, siyabonga, isikhathi sesidliwe ngumango.